Ateka akakiiko akatabe enzikiriza aka Interreligious Council of Uganda nako kasimbidde ku lye bago. Gavumenti yagamba nti ligenderera kubugiriza bwetwaze bwa Uganda li Protection of Sovereignty Bill. Ngakagamba abalitembeeta bali mu kwoza mateeka agaliwo. Mu kiwandiiko ekyawamu ekyanjuddwa bannaddiini mu bukiiko bwa Paalamenti obuli mu kwekenneenya ebbago lino, ekisomeddwa akiikirira abalokole Apostle Joseph Sserwadda, bategeezezza nti n'okussa ekkomo ku nsimbi ezesalira omuntu z'alina okufuna okuva ebunaayira nga bwe zisukka olwategeeza abakulu tekikola makulu kubanga waliwo ebitongole ebirondoola ebyensimbi mu ggwanga okuli Financial Intelligence Authority, Bank of Uganda n'ebirala. Sserwadda akkaatiriza nti ebbago mu bulambalamba bwalyo muzizika eri ebitongole n'enzikiriza omulina okwanja ebyama byabyo kw'ossa okulinnyirira eddembe ly'abannayuganda. Sserwadda naye abadde mu kakiiko mu bukiiko bwa Paalamenti obuli mu kwekenneenya ebbago lino.
Abantu banyiivu kati ate boleeta ekintu bwekiti balengera n'ekikumi kye mbadde ngenda okukola nakyo bakyagala ate bakiringiriza n'ogenda ng'oyingira eno deeri buli muntu tewaliwo gye batagenze in the area of ebitongole nga ebyeddiini kyakulabiraku mbuulire yenzikiriza eterina sponsorship kuva walala amasinzizo gonna nga sisazemu oba makerezia oba makanisa oba mizikiti byonna byonna biriwo ku nsimbi z'abantu balala ffe twagala uganda girimu okwagalana kati gana amateeka gano bwe gatyago gayitira eyo gagalumba gagalumbiriza lumiriza gajja kubakola bubi kyetuvudde tuwakanya ne tugamba nti bwe kiba kisoboka liviirewo ddala.